Ichikope chalenga chine. Ilinga lya mushi wa Jericho lyawa. Joshua 5 verse 13 ukufika ku chapter 7 verse 1. Abena Israeli bakulile nkambi yabo mukena ni mupepi no mushi wa Jericho. Eliolesa aebele Joshua ukuti, mona, na pela muminwe yove Jericho, nemfumu yaiko, nempalume shavulamba. Muka shingulu kio mushi, aba umebonse babului, inshi kumutanda. Bashima pepo chine lubali, baka sende ntandala, chine lubali ishansengo shaba sukusuku. Naba tangirila, ichipao cha kwalesa. Kabili, mubushi kubwa lenga chine lubali, muka shinga uke umushimi kuchine lubali, na bashima pepo, wakalishe intandala. Nomba, idio insengo, shire tuwalirilo kulila, na imwe, mwaumfo kulila kwa ntandala, elio abantu bonse, bakapunde. Ne linga lya mushi likawa, nokuleka abantu, vanine umuntu onse, apalunga tene na nkwe. Joshua na abantu bachitiri okulingana nomulesa abebele. Awo mushi wa Jericho waliwa. Abena Israel bachimfya nokuchimfya. Lesa asokele abena Israel ukutila besenda mwakantu neliukamo. Lelo muntu umo uweshina lya Akani ena alipulefunde lya kwalesa. Twala myeba palwa uyu muntu kuntanshi.